Ever cried before God, bawled out your eyes before Him, hoping that He hears you, hoping that He'll come. Shaim Lilia Jehovah, Ukimuomba Je, Hapa Nilipo Baba, Siwezi Peke Yangu. Walisikia, Alisikia. Alisikia, amenituma nikueleze. Alisikia, 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 na hata sasa ukiomba anasikia, anasikia, anasikia. Hata kesho ukiomba atasikia, atasikia, atasikia. Bwana, sikio lako si zito lisiweze sikia, haya maneno yangu ya moyo yatakufikia. Bwana, sikio lako si zito lisiweze sikia, ukayafuta machozi ya Hana, futa yangu pia. Tanisikia, alisikia, amenituma nikueleze.
Alisikia,
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 lisiweze sikia, haya maneno yangu ya moyo yatakufikia. Bwana, sikio lako si zito lisiweze sikia, haya maneno yangu ya moyo yatakufikia. Yeah. Oh, unanisikia, unanisikia. Unanisikia, unanisikia, oh, oh, unanisikia. Hata sasa nikiomba.